Coming over when I pull leg, Kulungulu fellow pussy sukanga kwami nkosi nakunyalingeka. At 25 is still a virgin. Ngiyazi, I do look like a bad bitch, got a lutho. Imkhuba yonke angakayenzi, imkhuba yonke angakayenzi. Funga mama, ngisaphelele kodwa ngicela ukuthi ungangilimazi. Eyakho yonke kodwa ngicela ukuthi ungangilimazi. Come in and go out as you please. You can come in and go out as you please. Make love to me. Kodwa ke bengicela ukuthi ungangidumazi. Ngoba ngizokunikeza inhliziyo yami. Ngoba ngizokunikeza konke okungokwami. Yazi uthina, uthi ngelakho leli thempeli umzimba wami.